Tile tan de bɛ wasaden 168 bolola la ka sariya sunba nin dantigɛ min labɛnna jamanadenw ka hakilina caman faralen ye ɲɔgɔn kan jamana ka foroba kuma ɲɔgɔnya kɛnɛsigiw senfɛ abrilikalo tɛmɛlen nun na. Ka da wasaden Jofra Funbu la de bɛ ka k'a laseliw kan a ka bɔlɔlɔ Facebook siraw fɛ wasaden 78 ɲɔgɔnna de ye bayɛlɛmali hakilina 181 ɲɔgɔnna bila. An ye an ka hakilinaw di ɲɛta gɛlɛn taabolow kan minnu ye sariya ni sinsilanw ye ne a bɛ kuma fanga tilaliw kan ani fasoden nga hake ne uka kanablau kan. Jean-François Gondou, osablo nye mwo foloka la selula, akasarangani senfe, Canada tuguni senfe. Gafemi, na akonokuma haklina udana tigera, kulu famba bela jelenfe katike, mwo segin dorona, munu mbana ama, ani mwo saba, munu nye uyere mineka avoteke, kaka anka blatelia la kata Brice Olingi nge mama, jamana kuntiki, minye cheboyi, utukalo nata sambafla, ani mwa, ani duru watila, jamana kuntiki nyini kalataula. Abetla kata kunche ministru uka blon konnana no obana abesoroka bla referendum na sani san laban wati nuni nyonchelala ina fo ukelembe ka abuluda chuka mununa asharia hake kuran nun kelembe ka premier ministre joro bo fanga konnala afaga kuntala beta ijo san ulun flala segimbeke min kan shinya kinindron ne wajibi aliye cheboka akake gabon jamana din latika e 100% fani babe kake gabon jamana din kada asharia sumba projet ni konokuma uka minumbe yalala bololo straufe ne amankalunti ya fanga tigila mrofe.